never changed his mind. Well, maybe, baby, I'm a fool for you. Mapenzi kipofu, kipenda maovu. Huoni, oh, love is blind, never seemed so true. When I'm broke, natumianga bro, please call me. Hakipiga naomba do, bona kuna message natitumanga, send me money. To cut a long story short, yo, vumilia na mimi. Please don't leave me, don't let the money fool you. Sponsors just wanna use you. Namwambia mtoto wa mama siharibike, ananishoni biashara tu. Na swezi mshibisha na panganga tu. Na mwezi ukiisha sina ujanja. Na renti kibishwa wanga blanda. Baby, kwana miwakati sina. Meo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, kwana miwakati sina. Meo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Mama, show you're the one for me. I'll never, ever, never, ever leave you. Oh, believe me when I say you will forever be my queen. Yule nalana ye kwa dhiki, talana ye kwa faraja. Ahadi yangu ndio hiyo. Kama pamoja tumelia, tutacheka pamoja. Wow, vumilia na mimi. Please don't leave me. Don't let the money fool you. Sponsors just wanna use you. Toto wa mama usiharibike, yeah, yeah. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu sitasahau mali metoka na wewe. Yeah, mali nimetoka na wewe. Yeah. Okay, sana icheza kabubu. Baby, no more talk, just do. When time come abuyu, stay kwa chini uko juu. Forever be my only one. Tukiachana itanyuma na joku na niga. Na ngoza nitome aruke ndani ka super sub. Usiache it happen. Shikilie kasiri. You make it in life then. Kushikilie pia mimi.
You make me whole, baby. Don't let me go. Stay beside me. You make me complete. How will my heart beat without you? Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa.